Jesus umuntu uri mu kubwira.
Do you know who's talking to you?
Umugore.
The woman.
Yumvise amagambo.
Heard words.
Avuga ati ndatsinzwe.
And she said, I'm convicted.
None makuru ayo mazi none nange ndayashaka.
She said, you know what? I want that water.
Kugira ngo nange ntazongera kugira inyota.
So that I'm no longer thirsty. And then I don't have to burden myself coming back to the water, to fetch the water all the time.
Yes, I don't have good energy.
And Jesus said, you know already.
Okay.
Now you know the gift that I brought to you. But do you know who I am? That's not how he said it, because Jesus is very humble. Because once she met Jesus, she was no longer a prostitute, she was a princess.
Yes,
because Jesus knows her. He's a child of God. He's a bride of Christ.
Yes, ni bride. Ni bridegroom. She's a bride. Don't go down princess. Yes,
do you know what Jesus said to her?
Yes, I should go check. Ninde wibuke ikintu yamubwiye.
Who remember what Jesus said to her?
Ugende unzanire umugabo wawe.
He said, go bring me your husband.
Yes, ashimwe cyane.
Amen.
Umugabo w'umusamariya kazi ninde?
Who was the husband of the Samaritan? Who was the husband of the Samaritan woman?
Yes, hallelujah. Turi kumwe nakwo turi kumwe mishe. Donc Yesu ni umugabo we.
Jesus was the husband of the Samaritan woman.
Amubwiye ngo ugende unzanire umugabo wawe aziko ntawe afitanye.
So when he asked her to go bring the husband, Jesus knew she had no husband. And the Samaritan woman said, I don't have no husband.
Yes, I know.
And Jesus said, yes, you spoke the truth.
Now,
and Jesus said, yes, you don't have a husband. She said, he said, you lived with six husbands. Even the one you are today is not yours. So you told me the truth. Amen. Do you know what that means? It does not mean those were actual men. It depends which law you have taken. He could say you have changed jobs six times and now you're on the seventh job. But all the jobs were not the one you were created for. Maybe you have seven diplomas. And that was not my plan upon your life. Maybe it's truly men. But they have done nothing for you. They use you, but they do nothing for
they
you.
They cannot treasure your heart.
They don't know your value. When she heard that, she said, I can see that you are a prophet. So Jesus said, you spoke the truth. And the Samaritan woman said, I see that you are a prophet. In other words, she said, you are right. But because she did not dwell on that, the woman didn't want to dwell on that.
So
that was a touchy subject. So the Samaritan woman said, our ancestors worshipped on this mountain. That's where we worship. But you Jews, you claim that the place where we must worship is in Jerusalem. So then Jesus was annoyed. That word.
This kind of
the word in Isaiah that said, what kind of house will you build for me? Heaven is my throne and the earth is my footstool. Will you build me a house in Jerusalem?
ese wanyubakira inzu ahakuri umusozi?
Will you build me a house on this mountain?
Ibyo ni bya kera.
That is for all times.
Ijambo nanone bisa.
So the other world.
Ni handi Yesu yavuze ngo musenye iyi hekaru.
He said, destroy this temple.
Nge nzayubaka mu minsi itatu.
I will build it in 3 days.
Yesu ashimwe cyane.
Amen.
Igihe kirageze.
The time has come.
Kera koko mwasengeraga Imana mu mazu.
Truly you used to worship God in homes.
Ariko so muyabibuza Imana ntabwo yaba muri ayo mazu.
But God cannot live in those temples and houses. The dwelling place that God desires, where God can find his rest, is a broken heart, is a humble heart, is a heart that trembles at the word of God, is a heart that is in agreement with the word of God, is a heart that has the same mindset that is in Christ. So Jesus said, he said, you do not look for God in Jerusalem.
Imana iba mu mutima.
God is in your heart.
Hallelujah.
Amen.
Imana ni umwuka.
God is a spirit.
N'abayisenga bayisengera mu mwuka.
And those that worship the Father need to worship in spirit.
Bakayisengera no mu kuri.
And in truth.
Iryo jambo ukuri.
The word of truth.
Iryo mu byo ravuga ngo Yesu.
That means it, truth is Christ.
Kuko kera,
because a while back,
urusengero rwari inzu,
the temple was a house,
inzu nyine igashushanya ubuturo,
and the house was showing like a dwelling place.
Ariko noneho guhimbaza Imana byakorwa mu bitambo bitandukanye.
So worship was done in various sacrifices.
Izo sacrifices rero zose zasinyifiyaga Yesu.
So all the sacrifices were a shadow of Christ.
Imana rero iba mu mwuka.
So God is in spirit.
Abayishaka.
Those who seek him.
Bayisengera mu mwuka.
Worship him in spirit.
Kandi Yesu akamushakira mu mwuka nyine.
And they look for Jesus in spirit.
Ibi bisa n'amagambo nabaganije rubushize.
Those are the same words I shared with you.
Umuntu ntabwo ari ubuzima nyamaswa sibwo umudefinisa.
The man is not defined by his physical life.
Umuntu ntabwo adefinishwa n'ubuzima bwe bwa kimuntu.
It is not also his emotional human life.
Aho niho Satani akora bityo akagumyumvira itariyo.
That's where the enemy works and gives you a wrong mindset.
Umuntu ni wa wundi mu mwuka.
The true man is the one in the spirit.
Aha nahura ni Imana ni mu mwuka.
Where men meet God is in the
mwuka
spirit.
Wawe nibwo buturo bw'Imana.
Your spirit is the dwelling
Imana
place of God.
Imana ituye muri wowe.
God lives within you.
Ni ukuvuga.
That means.
Aho kujya ngo ushore imbaraga mu kugira ngo ugaburire cyane cyane umubiri.
As opposed to investing primarily in your earthly body.
Ibi Yesu yabyerekanye ubwo yamaraga iminsi 40 n'amajoro 40 atarya.
Jesus demonstrated this when he spent 40 days and 40 nights without eating.
Ariko yarasengaga ntiyari kwibagirwa gusenga ariko ntiyariye.
He was praying but he was not eating.
Ushaka kutagabura umubiri ariko ugasenga.
You may not feed your body but pray.
Wasiba kurya ariko ntiwasiba gusenga.
You can skip a meal but you shouldn't skip praying.
Yesu avuga ngo umuntu atungwa n'umugati gusa atungwa n'iki n'ijambo ritse mu kanwa k'Imana.
Because Jesus said a man is not fed only by bread, by every word that comes from the mouth of God.
Imana ishimishwa nuko umuntu ashora imbaraga mu kugira ngo umwuka we awudevelope, none umwuka, umuntu wo mu mwuka, abashe gukomunika n'Imana direktoma, mbese ibyo Imana itekereza nabyo ari byo utekereza biturutse mu mwuka wawe.
So God desired that you develop your spirit man so that you can communicate with God through your spirit.
Umusamarekazi yumva biragoye.
So the Samaritan woman thought that was difficult. It was difficult for her to understand. And so she said, it's a hard way to tell
you. But there's
another one coming.
The Messiah
is about to come. The Messiah will come. The prophet that Moses told us, when he comes, all those things to explain to us, and we know the
story.
Amen.
And
Jesus said,
the
one you're waiting, the prophet to come, that is who you're speaking to. Amen. And that was Epiphany. So the whole conversation was between God and the man. But the Samaritan woman did not discover that she was speaking to God. But at the end, at this point, the Samaritan woman discovered that she was talking to the Messiah. She discovered. Amen. So she understood she got the living water. That's why we read. She left the water jar. She went in the city. And she began to do what she was made to do.
Hallelujah.
Amen. Amen. Who feels that there's God in this place? Who had an epiphany?
Amen.
Eric, garuka nono tujye mu kanya ko gusenga. So we're about to pray. Mu byukuri amakuru mwagombaga kumva mwayamenye. Truly, all you had to hear, you have heard.
Hallelujah.
Amen. Reka duhure na Yesu muri kano kanya. So let's encounter Jesus at this moment.
Reka twinjire mu kanya ko gusenga.
Let's enter into a moment of prayer.
Duhaguruke.
So let's all stand.
Hallelujah.
Amen. Every person will pray for themselves. I will lead you. At this moment, we almost are out of time. Change your mindset. Say, I'm going to encounter Jesus. Focus on meeting Jesus.
Hallelujah.
Amen. The gift of God that is here.
Claudina here. What sins have you been doing? What are you saying?
We're about to pray.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah. What are you saying? You're even who win?
We're about to pray for four things. Five.
Ariko.
But I want you to pay attention. This woman was a prostitute. And when she went back, she was an evangelist. She was in her destiny. So our God is able. Don't ask a small prayer. Ask for a prayer that takes from a place the way it happened to the Samaritan woman. God does not change.
Yes, the same yesterday, today, and forever.
Amen.
Yes.
What God did for the Samaritan woman, He does not show favoritism. He can do that for you. So the first stage, we're going to pray that God will heal of all disease and all wounds.
Hallelujah.
Amen. If you came with any disease or any wound,
yes,
that God may heal you. So that's our first prayer. In our second prayer, we're going to ask Jesus to build us as a church. It is not enough to be healed of your wounds. We have to leave our water jar and come back in our covenant. And Jesus becomes our primary husband or wife.
Hallelujah.
Amen.
Don't
to leave all those other men and things that we followed, because Jesus said, go bring your husband. In other words, separate yourself from your idol and return to your husband.
Hallelujah.
Amen. Jesus said, I will build my church and the gates of hell will not overcome it. The reason people are wounded is because the gates of hell touch them and shake them, because they have now become the true bride of Christ. And the third thing, we are going to ask Jesus to change our diet. If
diet.
So what we read, there was a long conversation. The disciples asking Jesus, did you eat? You should get something to eat. It's like when a parent is asking the kid to eat when they're already full.
Yes, I'm going, no.
And Jesus said, no.
Ufite ibindi biryo.
I have other food.
Mutazi.
That you do not know.
Njewe.
Me.
Kurya kwanje.
My food.
Ni ugukora ubushake bwa Data.
It is to do the will of my Father.
Ntazaburangiza.
To finish the will of my Father. So you pray and
ndashaka
say,
gukora ubushake bwa Data.
I want to do the will of my Father.
Kandi ndashaka kuzarangiza icyanzanye.
And I want to accomplish
sinshaka
my mission.
Sinshaka kuzava muri iyi si.
I do not want to leave this earth.
Ntakoze ibyanzanye.
Not having fulfilled my purpose.
Ni you diet.
That's your diet.
And
the fourth thing, ask God to allow you to see the way He sees. Because Jesus said, you say that in the former there will be a harvest. The Samaritan woman did not wait for 4 months. She all of a sudden her eyes were open and she went to the city. That day and the whole city was taken. So we do many meetings for church
evangelization.
And we talk about evangelization.
No, no,
and we say in about 4 months this will happen.
No.
Harvest is ready today. So let's see the way Jesus sees. In the last prayer, He said, I'll give you power. When you receive the Holy Spirit, you will receive power. You will be able to do these things. You will witness for me.
Jerusalem,
in Jerusalem,
Judea, Samaria,
in North Samaria,
no kumhera yisi,
into the ends of the earth.
But to kumhera yisi,
so we are at the ends of the earth.
Ariko na Samaria na gutwaye
twaye. We have not even touched Samaria.
Nina umva isengesho twavana muri ayo nirihe tukaryigizayo.
Which one of those prayers we leave out?
Ndenumva naye nayo kuyahitamo kuri uburyo.
So that's our faith led to pray all these prayers.
Nihangane yo tuyasenge.
So let's pray.
Abba Father, turi imbere yawe Data wera, turje gusenga. Hallelujah, hallelujah. Answer me by the wind, Abba Father. Hallelujah, hallelujah. Answer me by the wind. Answer me by the earthquake, oh Lord. Abba Father, ndagusanga Data mwa. Udusubize nk'itoro ryawe. Udusubirishe umuyaga. Hallelujah, hallelujah. Udusubirishe inkuba. Hallelujah, hallelujah. Udusubirishe mwami Yesu umutingito w'isi. Turagusaba mwami Yesu turi imbere yawe Data mwami udusubirishe umuriro 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 udusubirishe amazi amazi y'ubugingo haleluya 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 udusubirishe mwami ijwi ryongorera turi imbere yawe Data mwami haleluya haleluya ijambo rya tubwira ngo abarushe n'abaremerewe ni munsange haleluya haleluya umuntu urushe wabushe wabaremerewe Yesu arakubwiye ngo ngwino nsange mwami Yesu turagushanga turagusanze mwami Yesu haleluya haleluya reka barushe nabaremerewe turagusanze mwami Yesu mwami Yesu hano hano abarushe nabaremerewe turabazanye imbere yawe turarushe mwami Yesu haleluya 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 ijambo ryawe ratubwira ngo barushe nabaremerewe nitugusanga uzatugize ingoma oh haleluya haleluya inguma nizikire haleluya haleluya amazi y'ubugingo amazi y'ubugingo amazi y'ubugingo amazi y'ubugingo natembe haleluya udukiriza inguma inguma reka zikizwe muri kano kanya mwize Yesu witu Nazareti reka barushe n'abaneberewe musange Yesu abarushe n'abarewe Yesu ari iruhande rwawe Yesu ari iruhande rwawe muhobere Yesu muhobere Yesu muhobere Yesu Yesu ari iruhande rwawe yazanywe no kugukiza abarushe n'abaremerewe haleluya haleluya abarushe n'abareberewe abarushe n'abareberewe Yesu yaje Yesu aragukiza Yesu araguhobeye Yesu arakuziye haleluya abakize n'abarewe muze mu nsange ngwino ngwino mwana wanjye ngwino mwana wanjye ngwino 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 mwana wanjye ngwino ngwino abarushe n'abareberewe haleluya 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 abarushe n'abareberewe muze musange Yesu mwegere Yesu egera Yesu agukize akukize agahinda akukize ingoma akukize imibabaro haleluya 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 in Jesus name haleluya amen 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 reka dufate icyifuzo cya kabiri kiravuga ngo Yesu akabindi dakarekuye ndagarutse. Hallelujah. nitandukanyije n'abagabo bose nitandukanyije n'ibintu byose imyumvire yose ipfuye nitandukanye n'ibyo byose akabindi ndagataye akabindi ndakajugunye fata ikintu kijugunye uvuga uti mwami Yesu akabindi ndakajugunye haleluya fata ikintu ujugunye profeti koma ujugunye akabindi uvuga ngo akabindi ndakajugunye haleluya reka tuzamure amajwi yacu uwiteka mana nzamana ikomeye haleluya haleluya umusamariya kazi ajugunya akabindi nona akabindi ndakajugunye haleluya haleluya nitandukanya n'akabindi akabindi nitandukanya nako ndajugunya akabindi nitandukanya nabo bagabo haleluya 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 ibintu byose byantwaye umutima ibyo bigirwa mana byose nimitse mu mutima wanjye nditandukanya nabyo nditandukanya nibigirwa mana byose nditandukanya nibintu byose byamvanye kuri Yesu byamvanye kuri Yesu ibyambaye byakumvanyeho mwami Yesu ndabyihakanye ndabizibukiriye ndazibukira ibintu byose byantandukanije nawe nditandukanya nabyo nditandukanya nabyo mu izina ryawe Yesu haleluya haleluya mwami Yesu waravuze ngo uziyubakira itorero ryawe mwami Yesu ndaje mwami Yesu ndaje ngo nyubake nyubaka mwami Yesu nyubaka nyubaka Yesu ndaje kubakwa nawe reka nubakwa nawe haleluya haleluya ndaje ngo nyubake nyubaka mwami Yesu nyubaka mwami Yesu mpimfunguzo z'ubwami mpimfunguzo z'ubwami mpimfunguzo mpimfunguzo z'ubwami haleluya haleluya mpimfunguzo zo kubaha kubaha data mwami kuboha mpimfunguzo kuboha reka icyo mboshe hano mwese kibe kiboshwe ikiboshwe mu ijuru cyere kugera ku buzima bwanjye ubinshoboze mwami Yesu ubinkorere uyubakira itorero mwami Yesu nguhaye permission ngwino mu buzima bwanjye abari unyubaka unyubaka ndazimukira abandi bagabo abandi bagabo ndabazimukiriye mwami Yesu ndakugarukiye niwe mugabo wanjye niwe mugabo wanjye you are my bridegroom I am your bride urakoze Yesu 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 haleluya amen icya gatatu tujye gusengera diet nsha haleluya aho wumvaga ku biryo byawe haleluya haleluya ari urya mugati wumva ku biryo byawe ari ukugaburira umuntu nyamaswa cyangwa se kugaburira umuntu wo muri Adamu oya ibyo ngibyo ntago bibya ngombwa Yesu reka hinduke ibiryo byawe haleluya mwami Yesu ndagushima ijambo ryawe rambwira ngo my food haleluya haleluya is to the will of God no gukora no kurangiza inshingano no kurangiza umurimo w'uwantumye mwami Yesu nonaha nonaha mwami Yesu haleluya haleluya ndasaba ngo uhinde umutima wanjye uhindura diet haleluya haleluya mpaburdani yawe mpaguhindura diet mwami Yesu ndakira diet nsha ndakira diet diet mwami Yesu ndahamanya nawe diet yanjye haleluya iyo kurya haleluya haleluya gukora icyo data yansabye gukora icyo wantumye gukora gukora icyo wantumye gukora mwami Yesu reka gukora icyo wantumye gukora abariyo ba diet yanjye reka gukora kurangiza uwiteka mana nzamana ikomeye haleluya haleluya ndishingana imbere yawe kugira ngo mwami Yesu sinzave hano hantu harangije ibyo wantumye haleluya nzarangiza ibyo wantumye nzakora ibyo wantumye nzarangiza ibyo wantumye nzarangiza ibyo wantumye nzakora ibyo wantumye nzarakora ibyo wantumye nzarangiza ibyo wantumye ubinshoboze mwami Yesu uri hano hantu haleluya 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 in Jesus name we pray haleluya amen reka dusabe imana igwe kubona nkayo umutwaro umutwaro wa Yesu abari umutwaro wawe ubone nkuko abona ntuvuge ngo tuzakora akazi ngo imyaka yeze mu meza nari imbere oya Yesu aravuga ngo ibyo gusarurwa bireze uyu munsi haleluya mwami Yesu ndacyari imbere yawe ndagushima yuko data mwami igihe cyo gusarura nona nicyo gihe cyo gusarura muri kano kanya nicyo gihe cyo gusarura haleluya 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 musamariya kazi yahuye nawe ahita ajya gusarura haleluya asarurira ubuzima buhoraho iteka ryose kugira ngo uwabibye n'uwasaruye bishimane mwami Yesu Ah, reka twishimane nawe. Hallelujah, hallelujah. Ndagusanga nonaha. Mwuka wera, mitwaro, burden ya Yesu. Hallelujah, hallelujah. Icyo Yesu ashaka, umutwaro wa Yesu, umugeni. Yesu ashaka umugeni we. Mwami Yesu, nagushaka nk'uko ushaka, bakubona nk'uko ushaka, maziri yawe, umishyaka ryawe, bakubona nk'uko ubona, mekumva nk'uko wumva. Mwami Yesu, hallelujah. Hallelujah, kumva nk'uko wumva, kubona nk'uko ubona, hallelujah, hallelujah, kubona nk'uko ubona, kumva nk'uko wumva, nibyo nshaka nonaha. Hallelujah, 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 hallelujah. Ndashaka kubona nk'uko ubona, ndashaka kumva nk'uko wumva, ndashaka kugira umutwaro nk'uwufite, mana nzamani ikomeye. Ha, ndashaka komatana nawe. Domatana nawe, mumwuka umwe nawe, domatana nawe, mumwuka umwe nawe, domatana nawe, mumwuka umwe nawe, domatana nawe, nonaha, domatana nawe, mumwuka umwe nawe, domatana nawe, mumwuka umwe nawe, domatana nawe, mumwuka umwe nawe, hallelujah, 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 amen, 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 amen. Turangiza, ukeneye imbaraga. Yohane batisa yaje abatiza akoresheje amazi ariko Yesu ngo niwakira umwuka wera ukakira amazi y'ubugingo uzakira imbaraga uvuga ngo ndashaka imbaraga ndashaka ubwo bushobozi mwami Yesu ayo mazi y'ubugingo ndayashaka nagusobanukiwe uri Yesu uri Imana yahindutse umuntu uri wampanuze wagombaga kuza watumwe n'Imana wazanye impano yanjye Imano yanje ni umwuka wera ni imbaraga z'Imana ni imbaraga z'Imana imbaraga zinshoboza Hallelujah, hallelujah. Ndasaba mwami Yesu imbaraga zawe. Hallelujah, hallelujah. Yohani Batista yabatije abantu akoresha amazi. Mwami Yesu uri hano hantu ndagusanga umbatize. Uko batije musamaya kazi mbatiza. Mbatiza nonaha. Ubatize mwami Yesu ndasaba kumbatiza. N'umwuka wera. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ukampa imbaraga. Ndashaka imbaraga zo kuvuga ubutumwa bwiza. Imbaraga zo guhamya Yesu. Imbaraga zo kuguhamya. Muri Yudeya Hallelujah, Hallelujah. Imbaraga zo guhamya Hallelujah, Hallelujah. Yerusalemu muri Yudeya muri Samaria ndetse ku mpera n'izi. Imbaraga mwami Yesu ndagusaba data mwami unsubize ukoresha umuyaga wawe unsubize Hallelujah, Hallelujah. Ijambo ravuga ngo a violent rushing wind ekumuyaga mwami uze mu bugingo bwanje Hallelujah, Hallelujah. Umenagure ibintu byose byatumye data mwami mumucakara kwa Farawo. Imara umuyaga umanuke umenagure ibintu ibyatumye mfatwa byose fatwa miri kwa Farawo imbaraga zimanuke umuyaga umanuke umenagure usature inyanja mo kabiri umuyaga numanuke this wind ekimanuke usature inyanja mo kabiri Hallelujah, 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 Hallelujah. Abafate kwa Farawo babashe kwambuka Farawo rekura abana banje bagende barekure Mwizina ya Yesu, Farao, lekura, let my people go right now. Hallelujah, 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 hallelujah. Abba, Father, answer me by fire. Hallelujah, hallelujah, answer me by fire. Leka data mwami, umuru kongora, umanuche data mwami, ukongore. Ijambura mgira, hallelujah, hallelujah, umuru zamanuka, ukongore, utuige shaf. Reka mwami Yesu imirimo yose, iri muri njyewe, itarubatswe nawe. Nitwikwe, nonaha. Mwizina ya Yesu, hallelujah, 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 hallelujah. Abba, Father, answer me by the earthquake. Hallelujah. Ijambo rirambwira, I will shake the earth as well as the heaven. Mwami Yesu, tingisa isi, utingisa ikirere, kugira ngo irimo byose, bitubatswe nawe, byose bisenyuke. Mwizina ya Yesu, iki gihugu data mwami, wavuze yuko kizubakirwa kuri fondasiyo, ivuga ngo, in God we trust. Mana zamani komeye fondasiyo yose yubatswe muri kino gihugu itari in God we trust muri kano kanya reka umutengito wese umanuke unyeganyeze fondasiyo yose ibyubatswe na rukarakara bikubitwe hasi ibyubatswe na satani bikubitwe hasi hasigare gusa ibitanyeganyezwa abari byo nyine bisigara mu buzima bwanjye mu rugo rwanjye mu itorero ryanjye muri business yanjye muri kino gihugu mu izina rya Yesu Hallelujah, hallelujah. Answer me by fire. Hallelujah. ikara ryaramanutse ku muhanuzi Yesaya haleluya yibona ari mu bafite iminwa yanduye ariko ikara rimanutse riramweza haleluya reka abaserafi bamanuke hano hantu haleluya haleluya batuvane mu minwa yanduye iminwa yanduye ive mu buzima bwacu haleluya utuvane mu banyaminwa yanduye kano kanya kugumiro wawe answer me by fire oh Lord answer me by fire haleluya 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 answer me by the rain uwite kamana nziza amazi y'ubugingo amazi y'umugisha amazi y'ubugingo reka tembe hano hano iriba ryawe reka ritembe haleluya haleluya amazi namanuke twamanutse data twazamutse kuri throne yawe data mwami rurya ruzi haleluya haleluya reka uruzi utembe hano hantu haleluya turijugunya mu ruzi turoga mu ruzi none ha data mwami uruzi rw'uburumbuke uruzi mwami yesu haleluya reka ibyara ibyari byarumye byose reka ibyarapfuye byose reka byose bizuke warupfuye nazuke warupfuye nazuke warupfuye nazuke reka amazi y'ubugingo azure ibyari bipfuye nazure hano nazure nonaha reka bizuke ibyari bipfuye nibizuke nonaha mu izina rya yesu ibyari bipfuye birazutse kubwo amazi y'ubugingo ari hano hantu mu izina rya yesu haleluya 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 reka duhabwe imbaraga haleluya haleluya abundant grace abundant power haleluya kugira ngo tubahamya b'umuzuko wa yesu duhe guhamya umuzuko wa yesu umuzuko wa yesu reka data mwa imbaraga zo guhamya umuzuko wa yesu zimanuke hano hantu haleluya haleluya imbaraga zo guhamya umuzuko wa yesu abundant grace imanuke hano hantu mu izina rya yesu 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 Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Imana ibaho umugisha ubuzima bwawe bwahindutse. Vuga ngo mwami Yesu ndagushima ku bwa epifani. Ko twahuye none. Ndagushima kuhindura ubuzima bwanjye. Ndagushima yuko wankije inguma zose. Nakize. Sinzongera kugira agahinda nakiri umunezero nakiri ibyishimo nakiri amahoro nakiri imbaraga nakiri gukomera nakiri ubwiza nakiri icyubahiro nakiri inkuru nziza haleluya haleluya mwami Yesu ndagushima nakiri imyumvire mishya nakiri imyumvire yawe imyumvire yanjye yomatanye n'iyawe ubu turi muri agreement nawe mwami Yesu ni muri agreement nawe ni muri agreement nawe ni muri agreement nawe ni muri agreement nawe ndagushima mwami Yesu nitandukanije n'abagabo bose abagabo bose batari abagabo baragiye mu izina rya Yesu abagabo batari abagabo nibagende mu izina rya Yesu akabindi nikagende nitandukaje ndakabindi mu izina rya Yesu mwami Yesu nyemberera dukore irindi sezerano ko ari we mugabo wanjye mwami Yesu niwe mugabo wanjye mwami Yesu niwe mugabo wanjye ni mugabo w'umugabo wanjye nzabana nawe sinzakuvaho nzabana nawe nzagendana nawe nzaba umugore w'umugabo umwe iminsi yanjye yose kubaho mwuka wera urakoze kubinshoboje urakoze kubinshoboze ninshaka kubivamo ntuzemere Yesu niwe mugabo umwe niyemeje kubana nawe koranye isezerano nawe iteka ryose mwami Yesu nakiriye diet insha nakiriye diet insha uhereye none ibiryo byanje n'ugukora ibyo ushaka uhereye none ibiryo byanje n'ukuzarangiza ibyo wantumye mwami Yesu sinzapfa nzabaho mwami Yesu sinzapfa nzabaho kugeza igihe ndangije gukora ibyo wantumye. Mwami Yesu, urakoze kumpinduriye diet, urakoze kumpinduriye igaburo, uhereye none ibiryo byawe nibyo biryo byanjye mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, ndagushima yuko umfunguye amaso, amaso yanjye arafungutse, ndabona nk'ukubona, ndatekereza nk'ukutekereza, ibikubabaje nibyo bimbabaje, ibyo ushaka nibyo nshaka. Mwami Yesu, umusaruro ni nonaha, ntabwo ari mu mezi ane, ni nonaha. Mwami Yesu, ndagushima yuko amaso yanjye uyafunguye, ndagushima yuko umpaye ishyaka ryawe, ndaryakiriye. Nakira ishyaka ryawe, nakira ishyaka ryawe, nakira ishyaka ryawe. Umugeni wawe kumutegura nibyo niyemeje gukora nonaha, gutegura umugeni wa Yesu, kwitegura nk'umugeni wawe, gutegura umugeni wa Yesu muri bagenzi banjye batiteguye. Urakoze kubinshoboje. Mwami Yesu, ndangiza. Yohani Batisita yabatirishije amazi, ndagushima yuko umbatirishije umwuka wera n'umuriro. Ndagushima umbatirishije umwuka wera n'umuriro. Nakira imbaraga zawe, nakira imbaraga zawe zo kuguhamya i Yerusalemu, i Yudeya, muri Samariya, ndetse no ku mpera z'isi. Ndazakiriye imbaraga zawe, nakiriye ubuntu bwinshi, nakira imbaraga nyinshi. Mwuka wera ugendane nanjye, ubirinde muri njyewe kugira ngo umwanzi atazongera kuyinyaka. Urakoze Yesu kubw'impano wanzaniye, ndayakiriye. Urakoze Yesu yuko nakumenye, nagusobanukiwe. Mwuka wera ukomeze unsobanure Yesu, ukomeze umunkundishe. Iminsi yanjye yose kubaho mva mu bwiza njya mu bundi. Urakoze Mwuka wera yuko ubikoze, ni mu izina rya Yesu. Haleluya, amen, haleluya, amen, amen.